gobolka Gambela ee dalka Ethiopia ayaa bishii Juun weerar ay ku qaadeen koox fallaaga ah oo ka tirsan ciidanka xoreynta oromada, waxayna sare u qaaday taasi cabsida laga qabo in dagaal sukeeye oo hor leh uu ku fido dalka. Wariyaha V O A Henry Wilkins ayaa kala hadlay mas-uuliyiinta deegaanka iyo falanqeeyaasha waxa ka dambeeya rabshadahan iyo waxa ay uga dhigan tahay ammaanka Ethiopia. Caashe Ibrahim Aadan ayaa warbixintaasi soo akhrisay Soona Koobisa.
Magaalada Gambela, ammaanka ayaa si weyn loo adkeeyey. Saraakiisha ayaa waxay sheegeen in booliska deegaanka ay bilaabeen in ay la shaqeeyaan ciidamada ay dhowaan dowladda federaalka ah ee u dirtay gobolka. Weerar culus oo ay qaadeen laba jabhadood oo kala ah Oromo Liberation Army oo loo soo gaabiyey O L A iyo jabhada xoreynta Gambela ee iyana loo soo gaabiyey G L F ayaa magaalada si lama filaan ah u qabsaday bishii Juun. Warbaahinta gudaha ayaa sheegay in ilaa 73 qof la dilay. Dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya inay tahay markii ugu horreysay ee colaadda oromada oo 19 sano ay ku dagaalamayeen ciidamada deegaanka kuwa federaalka iyo fallaagada qoomiyadda oromada uu gaaro magaalada Gambela. Mid ka mid a goobjoogayaasha ayaa ka sheekeeyey in uu arkay O L A oo magaalada soo gashay. Abubakar waa shaqaale dowladeed.
He says the shooting began around 6 AM. No one was expecting it, so no one was well prepared, Abdu Abubakar says.
Waxa uu sheegay in toogashadu ay bilaabatay abaare 6 aroornimo, qofna ma filayn. Sidaasi daraaddeed ma jirin qof si wanaagsan u diyaar garoobay, ayuu yiri Abubakar. O L A iyo G L F ayaa magaalada soo galay ilaa xarunta golaha deegaanka. Waxa uu yiri waxay magaalada ka soo galeen 3 jiho. Waxaan filayaa in jabhada xoreynta Gambela ay hormuud u ahayd O L A. In ka yar 7 kadib gobolka Oromiya ku dhawaad 400 oo qoomiyadda amxaarada ah ayaa waxaa dilay metediinta O L A. Rabshadaha degdega ah ee ay Human Rights Watch ugu yeertay colaadda kale ee Ethiopia ayaa keentay in dadka qaar ay su'aalaan in uu dalku u noqonayo dagaal sokeeye oo labaad. Macluumaad laga helay goobta uu ka dhacay isku dhaca hubaysan iyo mashruuca xogta dhacdada ayaa muujinaysa in laga soo bilaabo bishii Agoosto sanadkii 2020 ilaa Julaay sanadka 2020 ay jireen 3,784 dhimasho ah oo lala xiriirinayo O L A, marka lala barbar dhigo 610 oo sanadkii hore ahayd, taasoo ah ku dhawaad 5 laab. William Davidson oo ah falanqeeye ka tirsan hay-adda International Crisis Group oo ah hay-ad cilmi baaris oo fadhigeedu yahay dalka Belgium ayaa sheegay in rabshadaha sii kordhaya ay ka dhasheen cabashooyin muddo soo jiitamayay oo la xiriira ismaamulka oromada iyo la'aanta matalaad siyaasadeed ee nidaamka federaalka Ethiopia, gaar ahaan tan iyo markii dowladda hadda talada haysa ay xukunka qabatay sanadkii 2018. Waxaan filayaa intaasi ay sii hurisay kacdoonkii ciidanka xoreynta oromada kadib markii lagu guuldareystay in dib loo soo celiyo dagaalyahanadii iyo jabhadoodii. Oromada ayaa ah qoomiyadda ugu badan dalka. Davidson ayaa la weydiiyey in khilaafka uu yahay mid xusid mudan iyada oo uu dagaal culus ka socda dalka Ethiopia oo ay kula jirto fallaagada Tigreega ee waqooyiga dalka.
Probably doesn't immediately threaten the regional government authority in Adama or the federal government authority in Addis Ababa Finfinne, but it is, you know, affecting a huge number of people in Oromia.
Waxay u badan tahay in aanay isla markiiba halis ku ahayn maamulka dowlad goboleedka ee Adama amaba dowladda federaalka ah ee Addis Ababa, laakiin waxa ay saameynaysaa tiro aad u badan oo dad ah oo ku nool Oromia. Sidoo kale waxa ay horseedaysaa rabshado toos ah oo lagu dilayo dagaalyahanada iyo rayidka. Adama waa magaalo ku taala gobolka Oromia. Waqtigan la joogo, Gambela waa ay degan tahay balse wax ka yar 10 kilomitir oo ka shisheeya duleedka ay booliska deegaanku waxa ay sheegeen in ay ka jiraan dagaalo joogto ah oo ay la galaan O L A. Saraakiisha gudaha ayaa sheegay in ay aad u jecel yihiin qorshe xasiloon. Chankog Chote waa madaxa xafiiska nabadgelyada iyo amniga ee dowlad goboleedka Gambela.
He says with the help of the special forces, federal police and regular police and the community, the situation has improved.
Waxa uu sheegay in iyadoo la kaashanayo ciidamada sida gaarka u tababaran ee booliska federaalka ah iyo booliska kale ee magaalada, iyo bulshada qaybaha kala duwan ee xaaladda soo hagaagtay. Waxa uu intaas ku daray in inkastoo OLA ay isku dayayaan in weerar ay ka geystaan duleedka magaalada, haddana aysan mar dambe soo gali doonin magaalada. OLA waa garab ka mid ah jabhada kale ee Oromo Liberation Front oo heshiis nabadeed la saxiixatay dowladda Ethiopia sanadkii 2018.
Mahadsanid Caashe Ibrahim Aadan oo warbixintaasi noo soo koobaysay markana.